ZWAP.com.
Famous au unknown, maisha menifunza stand alone. Pale napo ona respect is gone. I burn that bridge and I swim back home. Na kukaa kimya sio sign ya weakness. Wezi kaa kimya kama wezi you're strong. Sihitaji bow down ili nikuoneshe na kuheshimu. Siwezi hata kuchange my tone. Kama tuna issue tunakaa kuombea. Mi woga nimezika RIP. Wezi kuniface, don't text me. Nipo unavailable D&D. Kitafuta wa kumuofia na jiona kakipof. Cause I can't see nobody. God is watching over me. That's why Swezi fear nobody. That's right. Swezi fear nobody. Swezi fear nobody. Nito za nosoni atas your feet. Mana mi Swezi fear nobody. I can't see nobody. So Swezi fear nobody. Nita za nosoni atas your feet. Mana mi Swezi fear nobody. Palo kiwa juu unapaa washikaji wa ni wengi. Psycho inazidi kuexpand. Wana watakwacha to fly. Watakupa mawazo ya kujenga sana ukiwa una land. Standard zake kazi set very high. Ili tu machizo wenye dondo amngoe. Na kwa jinsi ambavyo natamani kuionja fame. Siku moja nitamweka lafu ni mtoe. Kama tuna issue njoo kuombe. Mi woga nimezika R.I.P. Wezi kuniface, don't text me. Nipo unavailable D&D. Nkitafuta wa kumuofia na jiona kakipof. Cause I can't see nobody. God is watching over me. That's why Swezi fear nobody. That's right. Swezi fear nobody. Swezi fear nobody. Nito za nosoni atas your feet. Mana mi Swezi fear nobody. I can't see nobody. So Swezi fear nobody. Nito za nosoni atas your feet. Mana mi Swezi.
It touches on me.
Just a feeling.